Jesus,
you're my hope.
Jesus,
you're my hope.
Father,
you're my hope.
Yes,
wasubi
mukwano,
wasubi,
yes,
wasubi yange.
Yes, nkukiriza yegwe Katonda wange, eranga nchikiriza nti egwali nebyange byonanga biweddewo. Gwe subi lyange, gwe subi lyekitiibwa, gwe nsinzira okutenda nebyennoonya obisinga. Yesu, nze kwagala nyera kwesiga nnyo. Jesus,
you're my hope.
Jesus,
you're my hope.
Father,
you're my hope, Lord.
Yes,
wasubi
mukwano,
wasubi,
yes,
wasubi.
Njagala nnyo ekigambo kyo kye kijjudde obulamu, era njagala nnyo ekigambo kyo kye kinkyusiza. Buli lwe nkikola mbeera ng'eyazimba ku lwazi, yadde embuyaga ne bwekunta amataba ne gajja mangi, nasigala nnyimiridde kubanga onaabanga nange. Obulungi bwote bwenkanika, ekisa kyo kya lubeerera. Gwalina byonna bye twetaaga. Jesus,
you're my hope.
Jesus,
you're my hope.
Father,
you're my hope, Lord.
Yes,
wasubi
mukwano,
wasubi,
yes,
wasubi.
Era nze kufiringa obera kumpi onkuma, omukwano gwo gunyuma. Yesu, you're so mighty, okola bikulu kankusinze. Olina amaanyi, okola binene era teri kikulema gwe. Jesus,
you're my hope.
Jesus,
you're my hope.
Father,
you're my hope, Lord.
Yes,
wasubi
mukwano,
wasubi,
yes,
wasubi yange.
Jesus,
you're my hope.
Jesus,
you're my hope.
Father,
you're my hope, Lord.
Yes,
wasubi
mukwano,
wasubi.